Kampana de Rwija America iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radijwi ya Amerika murayikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mushobora no kudusanga kuri internet www.radioyacu.com ku rubuga rwacu rwa Facebook ni Vewa Radio Yacu hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga uyu munsi turavuga itabi n'ububi bwaryo ikaze mwese kuri radio yanyu muze muganire n'umutumirwa muri isanga ni ikiganiro cy'ubuzima rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiyembe hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Murire Kaya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10. Tuziheze rya Amerika hekaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu hisi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi. Umumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero, ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho, ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ribivuga. Ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi. Abenshi muri abo bapfa nabo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse, aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza. Sabakoresha itabi gusa rihitana bonyine, ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka. Abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka. Hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi, kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi iruhande. Kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite, bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose. Mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu, nk'uko nari maze kubibabwira, radio yanyu ijwi rya Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mube hafi rero muganire, mubaze ibibazo byaba ibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye. Niba rero uzi ko bahangayikishijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi, wababagiza umwanya rero n'uwanyu mu kanya kari imbere. Reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari i Kigali mu Rwanda. Dr. Evariste, muraho neza, murakomeye, ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego, turaho, turashima Imana. Reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko uri mu mirimo myinshi, ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi. Abantu rero biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose, itariki ya 31 kwezi kwa gatanu. Mbere ya rero, iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi uzira itabi twerubanda rusanzwe twumva iki no munsi abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni gihe cyo kwitekerezaho bagasakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi
Urakoze cyane nyine nyuma yo kugaragara ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye bufata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari ibyo byose byatumye muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza no kurireka iyo gahunda rero irahari ariko iri mu buryo butandukanye hari uburyo bw'ubukangurambaga hari uburyo bw'amategeko hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka
yego hari uvuga ko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jyewe agatabi karandyohera
urakoze cyane ikindi kintu kibwira umuntu icyo kigomba kumenya cya mbere ni uko itabi rirata ntago twamuryoba cyane kuko yarabyize cyane cyane abari ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita peya gurupe akabisanga yabikoresheje yarinyoye ariko kubera ko arirata cyane mu mpapuro kubika tugerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yarireka kugira ngo nibura abe mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo nitabwa uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge amenye cyantera ikibazo reka nshyire impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi nubwo ni ukumwigisha
mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu banyweye itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nk'uko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere nk'ubu ngubu ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu hari n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo nta kunywera itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame urumva ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwira uri gutemera itabi icyo kintu ni gishobora kwereka ko uri gutemera itabi ntacyo iwawe ubundi kuvuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi ni we muganga we kuruta uko muganga wundi amuha nk'umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko umuganga we yatanga imiti kandi umurwayi wundi atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko aribo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi cyo twebwe ko ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nanjye ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka ngende gutya naho ubundi atabiretse atumvira nk'ibyo bamubwira nyine akomeza akarimo ariko ni amahirwe menshi nuko no ku byago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze indwara z'umutima kanseri indwara z'umuhumekero indwara zo za diyabete umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi
turi kaba twumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Baduhaye telefoni zanyu mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi. Reka twakire Kwitonda Jean Pierre, uranyumva?
Karame
neza, urahagana he?
Ndi mu Rwanda, ndi mu karere ka Kirehe.
Yego, mumeze neza Kirehe?
Ewa ni Kirehe, turashima Imana kabisa.
Nuko nuko, ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo?
Yewe, icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza kuko nta mu giturage turabibona, aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana. Ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu b'abatarinywa. Kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo akeka abapolisi. Rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo, ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange.
Hari uretse igitekerezo wifuje gutanga, hari ikibazo wifuza kubaza?
Icyo nabaza uwo mutumirwa, nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga baricika hanze bagatumura iyo myotsi, mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika, cyane cyane nk'abaganga? Icyo nabazaga, murakoze.
Urakoze cyane Kwitonda. Muganga Evariste mwasubiza Jean Pierre,
urakoze cyane. Yabanje kubisobanura nyine, mwana nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana ahubwo twihutira kwigisha, ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu Rwanda bitemerewe, byemerewe nyine, kubera ko niyo waba uvuga ngo tugenda mu itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuryanya gutuma undi yagira ikibazo, niba ari mukora nabi, niba ari mushobora kumutera ikibazo, wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywa itabi. Abantu rero basohoka nyine ntabwo ngo barasobanukirwa, ariko hari itegeko nyesambere ku itegeko rero hari icya kabiri hari na niyo nabitanga gushyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego, polisi, minaroke, mu turere hirya no hino, nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe, ku buryo niba ari nk'aho wahitamo kunywa wenyine ku ruhande atari nkwesheje abandi. Ni itegeko, nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva.
Amategeko ariho urabivuga, ese arubahirizwa? Kuva abantu basabye, hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi iruhande, banywera itabi mu ruhame, hafatwa ingamba. Izo ngamba kugeza ubu mubona zubahirizwa? Ubwo n'abadukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre wari uduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero, mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute?
ubumenyi ukubita no kwishyira mu bikorwa, kuba abantu babyumva
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko aba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya reka twakire noneho Bizimungu Seria Mungu Jean Claude turi kumwe
yego yego ndabumva
yego uduhamagaye urahagana he
ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ndi ni mu karere ka Musisaho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
yego Masese harimwo kakibungubu
nuka nani ntambara tun'ubwoba nta bindi
kandi mwabashije gutora
ntabwo twatse biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo twe akarere ka Musisi na Rutshuru ntabwo twabashije kuba twasoha
tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga guma ahantu hamwe ariko Jean Claude guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika
bihamye magaza ahantu hamwe ubushoboka ko ari ibitekerezo yaba imeze nabi
ngerageza
nari ndi kuvuga ni mbese undi mu mategeko itabi ryaba ryemewe ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi ko usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi kwanza twebwe n'iwacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagifata nk'ibindi bihingwa kandi se numva ngo ni ibiyobyabwenge numva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera none nibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe musobanurire aho
ngaho reka bagusubize muganga Evariste
avuze ko aherereye Masisi muri Congo niba ntibeshye cyangwa
niho
rero hari ikintu bita amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gushyigikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye bimenyekana na Democratic Republic of Congo nayo ari imwe mu byasinye amasezerano wakabaye wenda babishyira mu bikorwa natwe nangarutse ku ruhande rw'u Rwanda bihinga itabi ntabwo ubundi hari n'itegeko kuvuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iryo iyo ngingo yashobora kugira ngo tuzashobora kutagira abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane ko abantu babihinga bihishe undi mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gutuza guhinga itabi kugira ngo bajye no kugurisha ariko nkenda gusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikorwa ibikorwa nk'ibyo haramuka hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ati ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute turarya iki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho tugira ati bakamwibutsa ati buriya hari politiki y'u Rwanda yo guhuza ubutaka ikintu cyahingwa aha cyangwa ubutaka bwahingwa nk'iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari ibangiriza umubiri nicyo nabivugaho ariko nko muri bumwe niba hakurya muri Congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu dukurira amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo
none aba muvuga bahinga itabi itabi turimo turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabifitiye uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ibyo guhinga ari uko bisabiye uruhushya ariko ari umabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikintu ya muntu ujya guhinga wenda bakavuga se ko ugiye guhinga itabi wahinge ikawa wahinga icyayi ese watewe ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ukiraho ndabica ndabakubita oya bahita birozota bikaba bidasa nabi tubijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo babyoroshye
yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefoni noneho twakira kagabo vincent uratwumva
yego ndabumva
nibiriwe neza ndabona nomero yawe uri mu rwanda urahagana he
ndi mu rwanda hano i kigali
nuko i kigali zari abantu bari n'abanywa itabi
yari barabinywa cyane ahenshi mbere akenshi ahantu haba hari abatahuye abantu benshi ahantu mu mabutike hari igihe ugiye guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uba uzitabahita anywera aho ndetse bitanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa ngewe ndetse ndashaka na wenda no kwibwira abantu baherereye muri uyu mujyi wa kigali bajye bagerageza wenda niba narimo barinywere ahantu haba bihishe ariko hari umuco utari mwiza kabisa utari mu bantu bakanyuzura hafi y'abantu niyo birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga cyo n'igitekerezo hari ikibazo wifuza kubaza
kandi ni iki gitekerezo ahanini nasanga yambwira abantu nyine bari nko kujya bagerageza kwangiza bapfuye kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire rero kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi ryaba itabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari abaryamo ubugoro hari abari zundika mu kanwa hari abarinywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo niba umwe n'ubwa masegereti akorerwa mu nganda
itazi ari isabi cyo kuri ara bari mu abari di bari kuri sabari di ara bari umura yose itazi birangira rifite kumujyanje mu biri byose birimo iyo nicotine
nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonye naho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi. Hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumuraho ibyo byotsi, bagatumurira kuri izo nzirakarengane ibyo bibondo. Mwababwira iki muri uyu mwanya?
Icyambere ni ukubamenyesha ko hari ubugizi bwango cyari kica no kurinywa. Twakunda kundi umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza, ibyo byamufasha cyane kurusha. Ikindi cya kabiri ni ukumenya ko kuba itabi mu ruhame, uruhame ni iki? Ni abantu barenze umwe, ni ukuvuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo yo kunywa itabi uruhare ry'abo bana be, ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko. Iyo twabimenye aravuga ati agomba gusa nk'aho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kunywa itabi.
Ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akagabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, telefone zabo ntizirimo gucamo neza, umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi, haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima, cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize imbata?
Arakoze cyane. Ubushakashatsi bwerekanye ko iyo uriretse nta ngingo z'umubiri zangirika, ubwo uko kuba biri kwangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka bigabanyuka, umubiri ukagenda ukiyubaka. Ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri uratangira komora, umubiri ukiyumura ukazagera aha ukajya mu buzima. Hari nk'urugero, iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe wenda nka nyuma y'amezi cumi n'abiri bitangiye gufata umwuka muzima, kumenyera kuba udakoresha itabi. Muri make iyo uriretse umubiri wongera ukiyubaka nta kibazo.
Ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa, nibakurikize inama ndumva bizabafasha. Tusubire ku murongo wa telefone twakire Gakwavu Igisagara. Turi kumwe?
Uraho neza?
Uraho
neza, Amerika.
Komera cyane. Urahaganaye, uri Igisagara se?
Ukomere nawe. Ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda.
Ufite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ngiye ngo mbaze uwo mutumirwa. Itabi turibona mu byiciro bine. Hari iryo banywa bacishije mu rushinge, biteye urushinge. Hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu. Hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu kigo cy'amashara ino hano mu Rwanda, noneho hakaba na biriya bita amasegeri, biriya by'abacuruza mu butike. Ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine, niko yose atera indwara? Ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi, cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara?
Tasimbe hano itabi uko yabitubwiraga ni itabi, muganga?
Yego, nkavuze itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye, ibikamba, isigereti, ariko kwitera sinarimbije ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye. Ntabwo nayandi ko itabi naryo baryitera, ni ku Rwanda birahari, ariko byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ikigaragara ari nuko itabi ikindi ngomba kwibutsa abantu cyo ko abantu bagura ngo kanaka kanya itari imyaka makumyabiri n'itanu kuko ntacyo yabaye imibiri y'abantu igira imirwanirize y'uguhangana n'uburwayi butandukanye
umubiri w'umuntu
hari umuntu ushobora kuba atekereza ugasanga mu bigira ngo cyaba ariko ntabwo icyago biba ariko ni ukuvuga ngo iyo bashaka kugira ngo berekane ko ikibazo kiriho kuvuga ngo ushobora guha abantu imiti ari abantu makumyabiri cumi n'atanu bakagira ikibazo babiri batatu bandi bakagisa nk'aho bagizeho ikibazo ubu ni cumi n'umunani babiri ntibagire icyo bagira ikibazo ni ukuvuga ngo nubwo hari babiri batagira ikibazo ariko ntibivuze ko hari cumi n'umunani batagira ikibazo cyangwa abandi cumi na batanu bagize ikibazo n'abandi babiri batatu bagizeho ikibazo gakeya ariko kugira ngo uvuge uti iki kintu giterwa n'iki ni uko abenshi baba baragaragayeho ko bibatera ikibazo ubwo rero icyo navuga ni uko ubushakashatsi bugaragara ko itabi imikoreshereze y'itabi iyo ari yo yose ishobora kwangiza umubiri w'umuntu
kandi ngo akicwa kaburiwe n'impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde ryamwangiza kandi atazi ingaruka ziri bubeho Gisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
ikindi kibazo biranga umuntu yafashwe n'izo ndwara ntabwo ufite abantu bimuranga
ok reka agusubize numva biterwa n'indwara umuntu yarwaye dogiteri ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku itabi
indwara zituruka ku itabi
ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera ku itabi cyangwa kuri rimwe rwa iruhande
nyakubahwa nasobanuye ko indwara zikomoka ku itabi ni izitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero ubona nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara y'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imiti hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe nibwo ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika rivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri www.radioyacu.com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adresse yacu ni VOA Radio yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo Citizen ni Marcel
yego
wiriwe neza ikaze ku Ijwi ry'Amerika
ndakoze cyane
ngirabo tukaba twumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Kigali mu Rwanda Kibagabaga ndashaka gutanga ibitekerezo ariko nshobora kuzamo n'ikibazo ku bijyanye n'itabi
nta kibazo rwose
ni ukuvuga ngo iyo bavuze itabi ubundi yakaba yumva urupfu kubera ko abantu bigarika mibare nk'uko mwayitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba bitica barimo gusa ahubwo n'ababana n'abarimwa abo wageraho na iriya mibare iteye intege ahangaha rero nk'abantu hagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi ka nikotine gituma ari bata umuntu kuryikuraho bikaba intambara ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu cy'iproduction nk'ikibambira niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikora niyo n'itabi kigasi ni ukuvuga nk'uko tubona icyatsi kikabaho umwimerere wabyo nshaka ko ako ariko ari uzi kudusobanurira hanyuma ikindi cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi riri mu cyatsi ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu rwanda bavuga nk'umwana w'umwaka w'imyaka cumi n'umunani ntiyemere kujya muri kabari ngeze muri kabari bigaragara ko hari umwana wakwakiranga muntu nkibaza nta kuntu sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu byaba ngombwa bakanarica burundu cyangwa byaba ari byandi byo kuvuga ati ntacyo nihafirira amafaranga byinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitaba murakoze ntabwo tuzi iyo baganira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka atemerewe gukoresha itabi nta na rimwe bakayizamura ikaba yaba na mirongo itatu kugira ngo barebe ko nibura imibare y'abahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya fentanyl kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye intege.
Yego urakoze cyane Marcele, reka muganga agusubize.
Yego
muganga nasubiza Marcele.
Icyo numvise ni ikijyanye n'abana bakoresha babona itabi batuzi imyaka kandi bitemewe n'abantu bari baha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nk'uguti njyewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zanjye nk'umuntu mukuru areka kumusa nk'umukoreshere muri guni nta byandi byose leta yashyizeho byo kuvuga kudakoresha abana ni ibintu bikomeye natwe tugomba kugenda tubuti umwana mutabe n'utuma itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane n'abarimo hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirizwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotine iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotine risetazi akayakira ukamenyera niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu w'itabi kubyiga byoroshye ubwo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko tubigizemo uruhare abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ndarinywera aho mbonye ariho hose kugira ngo ryangize umuntu ariko byajya ku bana batoya byo bikaba undi mugani kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya tukwiye kubimurinda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kubireka ibi byose rero icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twarigira urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri itabi byari kuri cumi na kabiri n'ibice umunani hafi cumi na gatatu ejo bundi muri bibiri na makumyabiri mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare bikashyira kuri karindwi n'igice kimwe bivuze kivuga ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye hari icyo arimo gutanga wenda ntawamenya n'udukomeza tugashyiramo ingufu ejo bundi bizaba byagiye wenda byavuye kuri karindwi byageze kuri gatanu hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzira umuze nk'uko nabivuga
Hara
kano Marseli yara komojeho wabuga kuri ilia nikotine isanzwe iba mu itabi nk'icyatsi isanzwe iba mu itabi cyangwa se ni ikintu bongeramo iyo barimo kurikorera mu nganda niyo mpamvu irya ryo ryose rishobora ku riba rifite nikotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu ndibaza
dufate itabi rya kinyarwanda rimwe na cye ubu bya bintu bisa nk'ubuvumberi bya bindi bifata mu nkono bya bindi bikeka ko ziriya tabi byajyanyije mu ruganda ni ukuvuga ngo rero itabi na ryo rigira ibintu bibamo
hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe mureba aho zigeze mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu babishyiramo ingufu
ubundi rero muri rusange uzareba ingamba za minisante cyangwa za rbc ntabwo bisaba ko zikorwa n'abantu bo muri minisante gusa muri rbc nubwo inzego zitandukanye niba ari minisiteri wenda y'iterambere ry'umugore niba ari minisiteri y'uburezi niba ari minisiteri y'urubyiruko niba ari minisiteri zitandukanye ubwo bivuze ngo bose bagomba kugira icyo bakora bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura buri rwego rufite icyo rugenda gukora aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera akemerwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amateka ni ukuvuga ngo ibyo byose turabivuga ariko ni ukuvuga ngo bisaba inzego zose kugira ngo zigire icyo zikora abantu bose bakoreze hamwe wenda minisante ni mu rwego rwo gusa nk'aho rubikiriye cyangwa rukorera amabwiriza ariko inzego zose nankunda gutanga urugero kuri kovide zo bundi icyo kintu cyagaragaye ntabwo ari minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu vuba haje n'inzego zose haza polisi haza umutekano haza abasirikare inzego zose zaravuye kurwanya kovide niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zibivugaho aho itabi n'urubyiruko minisiteri y'urubyiruko ugomba kwifitemo icyo ikora minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare niyo mpamvu tugahuriza hamwe tukagira icyo tukareba niba hari icyahinduka
yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya covid ubanza yari kuba icyugarije abantu reka twakire Habyarimana Innocent ndabona kuri mu Burundi urahagana hehe
Bujumbura exactement mu centre ville
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
cyo cyambwe jumbona nuko komedi iguma ari komedi kuko tuko tuvuga ku cyerekeranye n'urubyiruko ukuntu bihereze yaba itabi ibintu nk'ibyo ingene hanze yasubije
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri hari ikibazo bifuza kubaza muganga ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana ikibazo cy'amatelefoni i Bujumbura reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura nk'ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areke itabi nigeze kubikomozaho mbere watubwiye ariko tugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areke itabi gahoro gahoro turaza kubigaruka mu kanya rero ubwo reka nukire nakire Innocent ngo aragarutse ku murongo Innocent none batumva igitekerezo cyawe cyangwa kibazo
ko tuvuga byerekana itabi musanze ko itabi bimeze nka covid disease kubera ko covid disease cyari cyiza ariko itabi naryo ribarishize muri commerce ibintu byose bamaze gushyira muri commerce aba hari abazihereza ariko bikagira ukambi abantu badafa bo hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango omba abishabigora ariko je kwishitegerezo mfite kuko itabi itatwe rifata nyene nkuko ari cyiza kuko nimba hashobora gufa abantu umuliyoni urenga kiba camaze kubitiza ntikikibaye komere twese tushyira mu mitwe yuko kwigirwa kure ibyo mbabwiza gusumba
kwigiza kure kwigiza itabi kure
kugigiza kure ntibyinjire muri commerce tukavuga ati ni ikintu kibujijwe muri commerce ntikinjire mu kuko kimaze kwinjira muri commerce aca baha abagurisha kugira batumwe imiryango aca baha n'abarinwa kugira barinwe ariko baze gupfa urumva ko haca baha uruhande rumwe ujoba ugomba kuduza n'urundi ruhande rumwe ugomba kwica rero mba numwe ngo twahagarika tukavuga ati stop itabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwe
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda iki gitekerezo cya Innocent mukivugaho iki
wamusizamo ntabwo byacikije ntabwo nakurikiye neza wamfasha kugira ngo icyo kibazo
Zima aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango hari abaricuruza hari nabo n'abarinywa n'iki ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko barihagarika burundu kubera ko ryica abantu
hari kuvuga ngo hari cyo byinjiriza abaturage icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahinga iyindi myaka ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi ikindi cya kabiri gucuruza ese nta kindi kintu wacuruza nta kindi kintu yadandaza kitari itabi niba ari ukugira ngo wenda tuzamire amagara naho ikijyanye no kuvuga ngo barice nabyo bituruka ku bihugu biratandukanye hari ibihugu kugira ngo muri afurika naho ariko tujya dusoma twumva n'amatangazo hari ibihugu byahisemo kuhagarika gukoresha itabi gakondo ibindi rero nabyo kurihagarika nayo ni intambwe kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi uretse no kurihagarika ntabwo aribyo bihagije gusa kuko ushaka kurihagarika akajya mu kwicuruza by'amagenda nivuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho ubukangurambaga kuyaka imisoro cyane kugira ngo rihende kubuza abana kuryegera kutaryamamaza no kuwucaho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagenda ibyo byose ni ibintu bihurira hamwe kugira ngo barebe ko twabagabanya itabi ariko n'ubundi biracyari inshingano zabo zo kuzavuga ngo ariko se kuko ndavuga harimo hari ukwica hari no gucuruza minisiteri ebyiri zitandukanye nivuga ngo bisaba kwicara hamwe za minisiteri zombi zikamubaza ati ese ducururize dukomeze turware cyangwa tureke dushaka ikindi dukora turekera gucuruza itabi cyangwa kurihinga ibyo byose ni ingamba za leta zo bihitamo bikamenya icyo zahitamo kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku rwego rw'igihugu inkuru ntabwo ari ku muntu umwe ariko turi nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 13 hagati hari undi bushakashatsi bukora bwari bwarakozwe bwerekanye 9 ubu tukagera kuri 7 ni ukuvuga ngo izo ngamba zose hari icyo zigenda zigaragaza
noneho ngaruka kuri ka kabazo nari ngiye kubabaza mbere yuko umukozi w'ibiro cya Amerika agaruka ku murongo. Noneho ku muntu ku gitike aramutse ashatse kureka kureka itabi ko nabwo bwabo buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba, ndibaza ko bashobora kuba bayenda barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga. Umuntu unywa itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira, aha ndashaka kuvuga sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi, yagenda asimbuka ku munsi, ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho nk'inama mwaduhigira ni izihe?
Urakoze cyane. Urumva nyine ubundi ubukana bw'uburozi bujyana na kantite cyangwa se ubwinshi bwabwo. Ni ukuvuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bakafata ibintu bizahumanya bakaba hari uwanyoye byinshi, hari uwasomyeho gake, hari uwasomyeho aracira, najya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane, uwanyoye hagati urembyeho gake, uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye, akaba anavuga ati njye rwose nahise numva rwose nzi uko bimeze ndabireka ndabicira. Bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri. Bivuga ngo niba yanywaga ibipaki cyangwa se amazi n'ibisegereti 20 ku munsi akagaruka kuri 15 akaza ku 10 agasa nk'aho yimenyereza akanahiga umuhigo umuzi kuri munsi nari 5 uzi kuri munsi narinyoye akongera kwibaza ngo nshya ko ntarinyoye nabaye iki. Urumva ni nko guhiga muri wa bundi ahantu hari porogaramu zigirana reka tugerageze ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu nk'ubu itabi ugerageze cyane cyane wiriga umutwe w'inyuma urebe ikintu kibi urebe ko hari ikintu bubi hanyuma nugaruka wongere ugute wite ngo wacuretinge wishimire ugute nabiretse kandi nta nicyo nabaye. Nibyo ngo niyo navugaga ngo n'umuntu nyirizina niyo yishyiriramo uburyo runaka.
Murakoze namwe. Hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda zikomeza kubikora kandi wumva ryica n'utubazo twinshi cyane, ati ntibakariretse, ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa.
Niko bimeze bituruka ko arega urumva itabi ryatangiye kera no mu mico yabo yo kuyirwanda bikanywa mu kinyarwanda ugiye gusaba bagutekerera gitari bisa nk'aho bibaye umuco. Icyo kintu rero cyabaye umuco kukirindura mu bantu ntabwo byoroshye. Umuntu wajya gutangasanga no kwerekana ko abakora inganda zabyungukiyemo zibishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abasa niyo mpamvu bagira bakavuga ati twebwe dufite amasezerano yo gucuruza muri twatwe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye abandenze niko iyo rimwe na rimwe batwigisha no kubatubwira ugasanga ariko noneho icyo bibazo bituma twebwe nk'uko inzego z'amuganga ni ukwerekana imibare ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zitemo ingamba zo kubigabanya. Ariko noneho nubwo bazibigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri mu kigitwa za sosha za zitebwa ngo bajyaga banagamo ngo tukagira ngo baramo agatari gasanzwe bagashyiramo n'utumogi urabona ibyo bita elekitoronike sigareti nayo yahabuye abantu akakarezo gasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa abo bita abafirimo ariko byanze kumuze ukaba unyoye nikotini ikakubata na ka kandi ka elekitoronike sigareti kabura ukajya gushaka rya rindi risanzwe inganda nazo zifite uburyo bwo kuvuga ngo ke dore hangana n'izi leta na za leta zirimo gushaka kutuguraho umugati reka dukomeze dukoreshe amayeri dukoreshe dukomeze buriya
na
reka dusaba abantu bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwa nk'uko mwabitugaragarije mu mibare mutwereka ko barinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu dushishikariza abakunzi b'ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radioyacu.com no ku zindi mbuga zacu ahangaha rero kuri www nari mvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi isi yose izihiza ku itariki ya 31 umunsi ngaruka mwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza ariko akavuga ati birangoye hari ubufasha ashobora kubona aganye abaganga.
Nk'umuntu
waba agerageje yagera akavuga ati nari ndetse none ndongeye ndigarutseho hari inama ashobora kubona ku mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga
wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu ariko dufite santre za psychosocial centers bishamikiye kuri RBC hari kimwe cy'ubutare hari santre Kizere hari na santre no mu bitaro byacu twabishyize muri data guidelines z'abaganga bahuriramo igihe kujya ariko hari ugufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi. Wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane naho yaboneka ibihenze ariko ibi byose ni inzira ndende tugomba kugenda dukurikiza.
Noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri ikiganiro ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro.
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi bigira ingaruka ku ndwara zitandukanye ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare cyane cyane mu bukangurambaga ikindi ni uko bakurikiza amategeko cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame kutamamaza itabi kutariha abana cyane cyane kutanywera mu ruhame nabyo mbona byangiza abantu turasanga abantu bari muri butike bacuzamo inzoga basanga inzoga banywera n'itabi ushobora kujyamo ugasanga harasigaye hari igihe dukora ikintu kijyanye na inspekisiyo ugasanga nyine ibintu bitameze neza ubwo rero birasaba ko abantu bose bagira uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
ndeka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Shimira nabo twari kumwe muri uyu mwanya, abamfashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukavusi, reka tubifurize mwese ubuzima buzira umuze, naho ubutaha.